What's it about, Jehovah? Hona le dilo tse pedi tse tharo tse ding go tsang botlhoko. Hona le bana ba ba senang batswadi. Hona le ba ba robalang ba saja. Hona le ba ba sokolang ba palla go ya dikolong. Ke dikhutsana. Come on, get it. Marobalo,
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 Marobalo, Marobalo, Sana.